DJShowstead.com.
What's it? Tiffy the day. Tiffy the day. Okay. That's what's up. Shata, shata. Bambi batira ati tomfa. Gero ate mwari ule ria muntu. Bambi ati nitakorwa. Mwe bantu ndeke nini sinate mwe ule. Mayo mwinkana. Nishinate mwe ule. Tata mwe mbutuka. Nishinate mwe ule. Bambi batira ati tomfa. Gero ate mwari ule ria muntu. Bambi ati nitakorwa. Mwe bantu ndeke nini sinate mwe ule. Mayo mwinkana. Bantu na temwe ule. Tata mwe mbutuka. Nishinate mwe ule. Amwina pute sekwini. Ngati chakubaba. Kweda kanzimbi. Amwina pute sekwini. Ngati chakubaba. Kweda kapo. Amwina pute sekwini. Ngati chakubaba. Kweda kanzimbi. Amwina pute sekwini. Was it? That's what's up. Okay, yeah. Na kukanina iwe Mr. Righty. Na mikanina na imwe Miss Righty. Mi matia muyo we muita ule. Kuli ine nikamushe kandule. Uro wakambiati ni wama posi. Nini za mkwatira no mupanga posi. Amba mashampeni ale kakuma mosi. Mweze kutipose pata vena rosi. Ineni sibatisi mumbera chirozi. Imwe chisungu, Twitter na Facebook. Ngatu wamiposha ko face mware tuparuku. Promete tutonga mwate mwano ya suka. Manje afutia na kwatira mwamboneka. Mwamborangi za chikondi mware komeka. Ati wajifu simu chitika. Pari wose munga sankekero wakarika. Mwe bantunde kenini sina temwe ule. Mwingana. Temwe ule, bambi batira ati tomfa. Kero ate mwari uli ya muntu. Bambi ati nitakorwa. Mwe bantu leke nini sina temwe ule. Mayo mwinkana. Bantu na temwe ule. Tata mwe mbutuka. Nisina temwe ule. Amwina pute sekwini. Ngati chakubaba. Kweda kanzimbi. Amwina pute sekwini. Ngati chakubaba. Kweda kanzimbi. Bati futi chari kwa tako pia indi. Very cute mutima ngenkunda. Ichikuli pira olo nzara mubarunda. Ninao nayo paka kumanda. Nino retreat nino sarenda. Mbare umfweni mayo wana chanda. Notu kumfira ififintu bare randa. Uyu ni madiamu yo ukavika panganda. Wasi Chifrika J Bombo bun Babylon. Mwe bare randa randa. Tenu ifyo. That's what's up.
Olo batira tiri ule. Ni matamu nishibonze tulima ule. Mwe bantunde kenini nishina temwe ule. Mayo mwinkana. Nishina temwe ule. Tata mwe mbutuka. Yeah, that's what's up. That's what's up. That's what's up.
Wasi, wasi, Chifrika J. That's what's up. Swift, I see you. Papa Sampa, Papa Sampa. Okay, okay.
DJShowstead.com. Yeah.